shankysupplier.com.
Achanti baba nasma
anafaka mia pombe anafaka mia tungu anafaka mia pombe anafaka mia tungu anafaka toma na kama tatizo boy anafaka toma na kama tatizo boy anafaka anafaka mia pombe anafaka anafaka mia tungu anafaka anafaka mia pombe anafaka anafaka mia tungu anafaka toma na kama tatizo boy anafaka toma na kama tatizo boy anafaka toma na kama tatizo boy anafaka Mr. J was a bombe, Hanafaka. Mr. J was a bombe, Hanafaka. Mr. J was a donkey, Hanafaka. Mr. J was a bombe, Hanafaka. Hanafaka, 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 Hanafaka. Kama kapokam sera kale tabilisi, kama kapokam sera kale tabilisi, kama kapokam sera kale tabilisi. Kumba kuyua boy, kumba ya beyaisi. Kama kapokam sera kale tabilisi, kama kapokam sera kale tabilisi, kama kapokam sera kale tabilisi. Kumba kuyua boy, kumba ya beyaisi. Kalewa jamane, kalewa, hejamane kyo pandu wake. Kalewa hejamane kyo pandu wake. Kalewa hejamane kyo pandu wake. Alafana leta fujo kila demu wake. Alafana leta fujo kila demu wake. Muone kalewa. Kilopande wake wake bona kalewa kilopande wake wake bona mesisi wana gumina ya kazi bona mesisi wana gumina ya kazi bona mesisi wana gumina ya kazi elezi mambebeni tulichekeze yazi tulichekeze yazi safari swazi na zini ya saganzi safari swazi na zini ya saganzi leke mwishu wa wili lebezi mebecho fanzi nipyo nafasi wa akshi machizu zile denda kuleta utazuwa ibili jimaria utazuwa ibili si jama
oyo oyo oyo
Shankysupplier.com.